Jumatatu mikosi, oya, Jumatatu kufosi. Yani Jumatatu sina tasenti, simu zangu wa washiki magosi. Sinilibeti, kumbe na mkeka wangu metiki. Apa tosha, yani kwamba Jumanne kibosi. Jumanne asubuhi ngongongo, ebana nani, wali ntu. Yani kumbe wanangu wa getoto, oya, mambo. Alhamisi ndio Jumaa imefika, oh, imefika. Nataka nyoyo kusafisha, oh, 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 kusafisha.
It's a weekend, don't go weekend. It's a weekend, don't go
kisha leo, ah, minapendaga muziki. Mini kisha leo, sijui nakuwa gavite. Yani kisha leo, da, minawazaga kuchiti. Mini kisha leo, da, sichagui kama fisi. Ora nipo zero, no, nachali na stressi. Maisha kuishi na msongo, si hata kimo.
It's a weekend.
My feeling make it.